Alloyo. Cha kionge sababu zina treble cheetah. Na mtiaga kuchita, kiti mafisi na mangalaga kachita kama fisi na tamani niguzi shage hadi sikiage akiliagra. Nasikia unasabera, unafanya hizi vitu kiuriketa, unakuchanga kiunyama, unaleta hizi vitu kiutata. Kila mtu analiarenja wakikuona na simbera, unasikiaga wanashikaga kwa macho, wanakulaga kwa vidore,
kwa vitore. Anakuchanga kiumanga Changa kitango
Umbrella,
tingisha mahaga kwa kange tabaki mwanza
Umbrella,
anakuchanga kiumanga
Umbrella,
anakuchanga kitango
Umbrella,
tingisha mahaga kwa kange tabaki mwanza.
Yeah, yo Umbrella, mtoto ameiva, jina lake Beva, vile yuko jua kola Beverly Hills. Great future behind, every fella wanna pay her bills. Yonifanya na zupa hadi mate ya toke, nala tuko macho kama chibu dangote. Spendi kuwa nyuma but gani bend over, basi mini ko ready, mkia ni vute. Cuta thana pani, you got fella going crazy. Plus we kill it in a tight ass cut, dance among the jade. Shorty please my fella, cause come whatever weather wanna be under your umbrella.
Ana kuchanga kiumanga
yeah, Ana
kuchanga kitango
Umbrella,
kitingisha mahaga kwa kange tabaki mkwanza
Umbrella,
Ana kuchanga kiumanga
Umbrella,
kuchanga kitango
Umbrella,
kitingisha mahaga kwa kange tabaki mkwanza
Umbrella.
Kucheze kampira, usije ukaleta pasi tanjira. Wali mabeste wangu wote wanasemaga venye uko shigiteta. Unaleta kampeta, haki ya nani hakuna competition. Unafanya tantition, lakini naisi kantisha. Tukitoka hapa tunaenda home, tunelewa sitambwa gini gana tambua tom. Chaki baba ulipita mama ya, tunajua hit, hit hadi kwao.
Ana kuchanga kiumanga
Umbrella,
ana kuchanga kitango
Umbrella,
kitingisha mahaga kwa kange tabaki mkwanza
Umbrella,
ana kuchanga kiumanga
Umbrella,
ana kuchanga kitango
Umbrella,
kitingisha
mahaga kwa kange tabaki mkwanza
Kisu boy leo fele
Umbrella
Nadi chopper
Umbrella
yeah. Shaki on the beat
Umbrella.
You're ready now Marco Fele.